Neziwa you've been disappointed. Ni mwambiri wa kupishamu. Deti ndogo mtima uwe. Deni exi uwe. Sinza kakufaka kuwaya. Olo kukukwila monono. There's something I need you to know. Kuti deni exi uwe. Neziwa you've been disappointed. Ni mwambiri wa kupishamu. Deti ndogo mtima uwe. Deni exi uwe. Sinza kakufaka kuwaya. Olo kukukwila monono. Something I need you to know. Deni exi wone. Shaka kushina no. Shaka kushina no. Shaka kushina no. I won't let you down. Shaka kushina no. Shaka kushina no. Shaka kushina no. I won't let you down.
Loving you no wahala. No winning a kuletela kuna gonze for mahala. Baby boy to my dollar. Spice up my life, be my cinnamon, cardamom and masala. You never love me for the dollar. Even though I gave it all to you like the Indians in Kamwala. Kula isu shafio kutala. Deine fulu nyemba, non shaka kuchin shepo kala. And let me tell you number one, walifuka. Mwone milomo no musana narishuka. Mwana bukombe na milomba mumbisheko. Selamu baby, baby love kuipusheko. Would you be? Mundu wazangala na ine paja vitu vikavuta. Would you see? If you close your heart to me, niji vintu sivza chinja. Tell me please, ngati ndiwe, uzafika kuma final. Niuze, I wanna know, if you're down for me.
Nisi wa you been disappointed, ni mwambiri wa kupishamu. Keti ndogo mtima uwe, yei ni exi uwe. Sinza kakufaka kuwaya, bolo kukukwida monono. There's something I need you to know. Exi wone, shaka kushina no. Shaka kushina no. Shaka kushina no. I won't let you down. Shaka kushina no. Shaka kushina no. Shaka kushina no.
I won't let you down.
If you give me your heart, niza kusunda beta. Sinili monga bina. If you give kusunga beto, sinili monga bena.
Oh baby,
ni your heart. Niza kusunga beto, sinili monga bena. If you give me your heart. Niza kusunga beto, sinili monga bena.
Oh baby,
nisi wa you been disappointed. Ni mwambiri wa kupishamu. Deti ndogo mtima uwe. Deni exi uwe. Sinza kakufaka kuwaya. Olo kukukwida monono. There's something I need you to know. Deni exi uwe.